አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመ ራዲዮ ቴሌቪዥናን ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ አጥባንተን ወርደፉ ተገኛ ጉያን ሐራ ዊጣታ ኤብለቁጣን በረክ መለባ ፍግደም ሰዲ ኦጲሌ ከኝ ሐራ ወሊ አን ሲጅበይ ሆራቲ ወልስ ቦይንስ ናኖሌ አፋሪ ሶማሌ እትክሄ ጅራቹ ጅራቱን ይበተን ጅሩ ገባታ ኦዱቦዳቲ አበሊንዋ ጉድና ኢንሳ ኤርገሁንዴ ፈሜ ወጎታ ሶዶማ ኦን ለኮፍቴ ጅራ ኦፒ አዳ ከነላችሁ አንቅንዳይ ገረቡጋ ያታ መጋላለን አሜሪካ ግራንድ ኮሎኒ ቢዮ ተከብሮ ጀነፍራን ከና ቢየት ሲተሰጋ መቃን አማን ኦፒን አሜሪካ ምመተሼ ከነረጥኩ ለፈታ ድርጉም ይሁን ማራቶኒ ቻይና ትግል ተማን አትሌቶች ኢትዮጵያን ዝፈታን ይሩ ኦፒ ስፖርት ትክደብና አንደቱም ረሰደንታኛ ተከምየሪ ስላፌራ ኦዱጣ ደረጃለን እዚህ
አጥምጅርቱ ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኦዱዊ ተሳራ ወሊን አንጃለኔ ገመዳቲ መጋላ ባህር ዳር ከሰት ከሌ ሰገልገለ ሰዓቲ ለማብደቂቃ ድግደማረቲ ቦምቢ መነኛታ ዱጋቲ ናኖ አባይ ማዶ ጀደሙ በከሙ ተኮከሳ ዶይ ልቡ ነማሰዲ ገላፈቴ ነሞኒ ኩዳንታን መዳው ከናኖ ሰነት ተርገሙ ሆስፒታል ሰደርካድራ አዲስ ዓለም በከቡአ ሜዲካል ዳይሬክተር አከታን ዶክተር ምትኩ ተገኘ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ምርከኔ ሰኒጅሩ ኦጌሲ ፋርማሲ ሆስፒታል ቻከታን አቦዳኞ መስፍን ዶይንሰ ሰነቦዳ ነሞቲ መዳም ባየን ሆስፒታል ሰይና አከቱረን ለኮሲ ነሞታ ዱአኒሩ ጀደሜ ሰነጫሉ አከመሉ ኢብሳን መነኛታ አብዱጋቲ ሚሚ ግሮሰሪ ጀደሙ ከሰት ቦምቢ ኔሮዶይት አችንቱሬ መቃንቆ ገሩ አከኒብሰን ከጀደን ነምኒተው ነሞን ለማበተሉ መትዱ አርጉሳኒፊ አተተማኒ ሱምኖቲ ነገኛ ናኖ ሰነቶ አቹ ኢብሰኒሩ ነሞን ከግሮ ለማ ደበለታ አንዱ ነሞን ሃለሳ እትዴኛን ሆርዶፋን ነቲ ማኒሩ ከጀቶ ዱገባስቱ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሃሌላ ከነ ኤኞ ከራወቴፊ ኦዴፈኖ ደበለታ ፖሊሲ ብራርገቹ ያሊንታሲ ሲሚልኮፍ ነጀቴ ሙኖቲ አዳ ከቡልሲ ሰናኖሌ ዳበተ ነገኛ ከሞቱማ ፌደራል አጀለት ጉርሜሱፍ ሞቱማን ሙርቴሱሳ ቡልሲ ሰናኖ አማራ ከሰት ሞርሚኒ ሰሙደቴራ መጋላ ባህር ዳር ከሰት ሆስፒታል አባንኪ ከነን ፈፈካተን ራከናፊ ዳበቶን ደልደላ ጉቱማ ከሌሳ ጀልቀቤ ጩፋተ ኡሳኒ አርግኔ ረጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር ራ ጋባስቴ ጅርቲ
ቡልቺን ሰናኖ አማራ መጋሎ ተጉርጉዶ ተኮቶኮ ከሰት ሙርቴ ሞቱማን ሁምና አዳና ንቻ ዲጉፍ ጫሳና ገኘ ብሮት መኩፍ ሙርቴሴ ጉዮ ተወልታናን አፍሪፍ ባላልፈቹ ኢትፍፋኒ ጅሩ
ቡልቻን ናኖ አማራ ኦቦይ ልቃል ከፋለ ተዝገቢ ነከቡኡፊ ኦፍቁሰናና ከጅራቱ ከንጋፈታን ተውስ ሙርሚንሳኒ ዊጣታሃራ ኢትቡፌ ጅራ ጉያ ሐራ ነሞን ኩማን ተማላ ካመን ዳንቢሌ መጋላ ደሴረት በሁዳን ሙርቲ ሞቱማን ፌደራላ ከነ በላሌ ፈቹፊ ሁምና አዳ ማራ ወዲን ቶምሰ ቀበን አገስፊሰኒ ጅሩ ሞርሚቶኒ መጋሎ ተቶኮ ቶኮ ከሰት ሶቺ ኮንኮላታ ኡጉራኒ ጅራን ኦቦይልቃል ሚሴንሶ ተሁምና አዳ ማራ ከነ ሞራ ሳኒ ዲሰኒ ባን አከዴቢ አንጋፈተኒሩ ሙሚቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሙርቴ ሞቱማ ሁምና አዳና ኖ ለዲ ጉፊ ጫሳነ ገኘ ብሮቲ መኩፍ ሙርቴሴ አኩማ ካሮር ፈሜት ኦጂር ኦላ ጀረኒሩ ሮይተርስ ገማሳና ከገባሴ ቡልቺሳና ኖ አማራዮ ጥቃቴ መጋሉ ተለመከይሰት ድልበተ ከሌሳ ነሞን ኩማ ሄዱን ባውዳን ሞርሚ ደገይሳ የሮቱራኒቲ ዱካሰ ደገኡሳኒ ጅራቶኒ ዱበተኒ ጅሩ አጀኝ ኩን ናኖ ለኢትዮጵያ ከሳ ኩደቶ ኮሁንደ ከንላ ሊዮቶ ቡልቺሳ ማራ ከሰት ፉደተ መደቤ ጅራ መጋላን ጎንደር በከሞርሚ ጉዳንቲ ገገፈ መከሳ ተቆዮቶ ጅራቶኒ መጋላ ከጀደኒት ሚሴንሶኒ ሁምና አዳ ማራ አጀጀ ከና ጫብሱን ሐልከንጉቱ ሜሻወራና ገረሰሚት ዱካሳ ከቱረን ዱበተኒሩ ጅራቶኒ መጋላ ቆቦላ መጋለቲን አለት ዱካሳ ሜሻወራና ደገውሳኒ ዱበተኒ ጅራን ሞርሚን ኩን ዮጥቃቴ መጋሎ ተጃ ከሰት ገገፈሙ ካን ኢብሳን ጅራቶኒ ለሜን ኩን እኙማን ሳኒ አከ ኢፈንታኒ ጋፈተኒ ጅሩ ዱብሂማ ሞቱማ ፌደራላ አፍሪካን ወራናራ
akkasumas mootummaan naannoo Amaaraa hatattamaan yaada akka kennan gaafachuuf jecha dhaqqabuun hin danda'amne jedheera Reuters.
Sababa walwaraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeeffamee tureen kan ka'e buqqaatonni gara magaalaa Maqaleetti dhiyeessanii jiran keessaa hangi tokko gara qe'ee keenyaa irratti nu deebisaa jechuun gaafataa jiru.
Walwaraansa dura Tigraay dhiyaa jedhamee kan waamamuu fi kan amma bulchiinsi naannoo Amaaraa fi ka Tigraay irratti wal falmaa jiran irraa namoonni buqqa'anii magaalaa Maqalee keessa buufatan gargaarsi ga'an isaan dhaqqabaa waan hin jirreef jecha qe'ee ofiitti deebi'uuf gaafatanii jiru. Bulchiinsa yeroo kan Tigraay pireezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa hoogganoota naannoo sanaa kanneen biroo waliin bakka qubattoonni kun keessa buufatanii jiran kan daawwatan yoo ta'u haala qabatamaa iddoo sanaa ilaaluudhaan mariis waliin gaggeessanii jiru. Qe'ee ofiitti deebi'uuf gaaffiirra deddeebi'ee dhiyaataa jiru kanaaf deebii kennuuf bulchiinsi isaanii dhimma ilaalcha duraatti kennee hojjetaa jiru akka ta'e kan ibsan obbo Geetaachoon hatattamaan qe'ee isaanitti akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Miidiyaalee yuutuubii adda addaa irratti dhimmootii siyaasaan wal qabate irratti yaada kennuudhaan kan beekamtu Maskaram Abarraa kaleessa galgala eebila 10 mana isheerraa humnoota nageenyaa uffata poolisii federaalaaf huccuu siivilii uffatan kanneen gara 10 ta'aniin to'annaa jala oolu abbaan warraashee obbo Fitsum Garba Mikaa'el sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yakka jeequmsaaf jeequmsa akka kaasuudhaan kan shakkamteef yeroo darbe yeroo lama to'annaa jala ooltee akka turte Maskaram har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne abukaatoon ishee Salamoon Gazaahin dubbatanii jiran. Miidiyaalee yuutuub biroo torban darbe to'annoo jala oolfamanis hidhaa guyyoota 13 itti murameera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 20 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u maddeen ajjechaa kanaaf finciltoota gara jihaada islaamummaa waliin hidhata qaban kumatu.
Hoogganaa waldaalee siviikii naannoo sanaa Paatrik Mukoheen bilbilaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti humni diinaa ittiin jedhan Allied Democratic Force yookaan ADF jedhamu jimaata galgala naannoo sa'aatii 4 ganda Ineebulaa cinatti qonnaan bultoota irratti duulee ture jedhaniiru. Mukoheeneen akka jedhanitti bakka ajjechaan kun itti raawwatame magaalaa Ooyichaarraa gara dhihaatti kiiloomeetira 30 fagaatee argamu bulchiinsa Kiivuu kaabaa keessatti reeffa dhiiraaf dubartoota 21 lakkaa'u isaanii dubbatan mana reeffaa hospitaala Ooyichaa keessa kan hojjetu Juulees Kambaale reeffa namoota 19 fuudhuu isaanii dubbateera. Bulchaan waraana naannoo sanaa Chaarles Ihuutaa Omeengaan haleellaan kun gaggeeffamu mirkaneessanii haleellaa kanaafis shororkeessota ADF jechuun lakkoofsa namoota du'anii garuu sirriitti ibsuu akka hin dandeenye dubbatan. Finciltoonni ADF jalqaba Ugaandaa keessa ka turan yoo ta'u bara 1990 keessa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti iddoo qabataniiru. Ergasii lammiilee nagaa 90,000 lakkaa'aman ajjeesuudhaan himataman. Humnootiin seeraan ala ta'an hedduun naannoo rakkoo guddaan keessa jiru kana keessatti lubbuu namaa akka hamaatti galaafatan keessa ADF tokko ta'eera.
Dooniin namoota gara 400 ta'an keessa jiran Girikiif Maaltaa gidduutti qabamtee bishaanni ishee fudhachuu akka jiru tajaajilli baraarsaa Alarm Phone jedhamu dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga bidiruun godaantota Afrikaa kaabaarraa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan dhaha galaana haalaan ega ol ka'anii booda jedhamee jira.
Alarm Phone Twitter ofii irratti akka barreesseetti bidiruun Liibiyaa magaalaa Tobruk irraa ka'e halkan tokko guute irraa akka bilbilameef ibsee kanas aangawoota beeksisuu isaa hubachiise. Garuu aangawoonni hanga ammaatti hojii baraarsaa hin jalqabnee jedheera. Bidiruun kun amma naannoo barbaachaa fi baraarsaa Maaltaa keessa jirti. Dhaabni kan mootummaa hin ta'in kan Jarmanii Sea-Watch International jedhamu Twitter ofii irratti akka maxxanseetti bidiruu kanaa fi doonii daldalaa ka biroo lama naannoo sanatti arguusaa ibseera. Garuu aangawoonni Maaltaa dooniiwwan kana irratti hojiin baraarsaa akka hin gaggeeffamne ajajuu isaanii fi isaan keessaa tokko boba'aa akka isheef dhiyaatu qofa ka gaafatte ta'uun ibsameera. Haala kana laalchisee yaada akka kennaniif aangawoota Maaltaa battalumatti quunnamuun hin danda'amne.
amma mo gara qophii torbani Amerikaaf ummata sheet ceena.
Jiraatan magala Awaashii fi hoggansa ijaarsa dagaggoota Affaariq akka ta'ani kan dubbatani obbo Abdullah Haji sagalee Amerikaatii fi bilbilaan yaada kennaniin guyyoottan kurnan darbanii fi umni addaa naannoo Somaaliyaa magaalota naannoo Affaar irratti haleellaa raawwachuu isaa himanii jiru. Yoo xinnaate kallattiiwwan ja'aaf torbaanii humni hidhataan qindaa'e kan naannoo Somaaliyaa lola nurratti banee jira. Haleellaan kun kan nurratti raawwate meeshaa gurguddaadhaan dubartoonni Affaari miidhamaniiru. Daa'imman hedduun madaa'aniiru. Mannoonni Affaari gubataniiru. Meeshaa gaararraa dhukaasamuudhaan manneen kan nu jalaa gubatan. Yoo xinnaate beelladoonni 500 nu jalaa saamamaniiru jiran. Jiraataa Samaraa Loogiyaa kan ta'anii namni biraa obbo Umar Idrisii gama isaaniitiin walitti bu'iinsichi waan waggoottan 5 darbanii fi taasifamaa jiruudha malee waan akka haaraatti uumame miti jiran. Lolli tibbana taasifamaa jiru xinnoo waan ulfaataa ta'ee fi isin bira ga'e malee guyyaa guyyaadhaan haadholeen Affaari, daa'imman Affaari, maanguddoonni Affaari ajjeefamaa jiru jiran. Bakka haleellaan kun itti raawwatameera jedhame anaga waanetti itti gaafatamaa quunnamtii sabaa kan ta'anii obbo Aliinii fi naannoo bulchiinsa Affaari bulchaan godina sadaffaa obbo Abdii Alii akka dhimma kanarratti yaada kennanu VOA'dhaan gaafatamanus akka yaada hin kennine gabaasni Addis Chokkol eereera. Karaa naannoo Somaaliitiin dhimma kanarratti akka yaada isaanii kennan kan gaafatamanii itti gaafatamaan dhimma dargaggootaatii fi ispoortii aanaa Iyyaaduneer kan ta'anii obbo Alii Awuleed. Akka obbo Aliin jiranitti karaa aanaa isaaniitiin sochiin loltootaa gama Affaaritti cehee jiru akka hin jirre dubbatan. Wanti amma ta'aa jiru isa weeraretu karaa biraatiin weerarameeraa jedha. Mootummaan naannoo Somaalii deeggaraa jiraas jedhu. Ittuu mootummaan naannoo Somaalii nu deeggara ta'e maatiin Somaalii tokkollee hin buqqa'u ture jedhan. Itti dabaluudhaanis naannoon Somaalii haleellaa hidhattoota naannoo Affaariin miidhaan irra gahaa jira jechuudhaan gara Affaariitti deebisanii jiru dubbicha. Kallattii an jiruun namoonni ammas buqqa'aa jiru. Kan dubbachaa jirru bakkeewwan gaaffiin kan kootii jedhu irratti ka'ee hin beekne keessatti. Gandoowwan sadii gaaffiin irratti ka'ee ture waggaa 5 dura dhimmichi hiikamee seenaa ta'ee darbeera. Warrama buqqa'aa jiran rakkina sana booddee uumameeni jedhan. Jiraataan ganda gadamaayituu yookaan Gabra'iisee obbo Yasuu fi haleellaa hidhattoota Affaariin kan ka'e buqqa'iinsi nurra gaheera jechuudhaan himatu. Kanan dhalate magaalaa Gadamaayituutti. Amma bakki aanu buqqa'ee jiraachaa jiru immoo Asbulii jedhamti. Namoonni buqqa'an hunduu sababa humna addaa naannoo Affaariin. Amma ammaatti namoonni haleellaa kanaan buqqa'an eessa jiru jedhee mootummaan federaalaa nun gaafanne. Buqqa'oonni Asbulii, Mulii, Afdeem magaalaa Erer keessa jiru. Baay'eesi hedduudha jedhan. Torban darbee sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan waajjira itti sabalaa naannoo Somaalii haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e dhalattoonni naannoo Somaalii maatiiwwan 49,200 yookiin namoonni 300,000 ta'an mooraa baqattootaatii fi bakkeewwan adda addaatti faffaca'anii akka jiran ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkol kun eereera. Walitti bu'iinsa kanaaf wanti fala ta'uu danda'u karaa marii nageenyaatiin hiikuudha malee walloliin isaanii akka hin taane dubbatu Yuunivarsiitii Haroomayaatti kutaa barnoota seeraarraa obbo Amaanu'eel Massale. Biyyoota adda addaa keessatti walitti bu'iinsi daangaa yemmuu uumamu kan hiikamu rifarandamiidhaan heerri biyya keenyaas amma tokko waan lafa kaa'e qaba. Haa ta'u malee daangaa ilaalchisee waan seera irra jiru irratti sadarkaa biyyaalessaatti waliigalteen hin jiru. Kanumaaf jecha sadarkaa biyyaalessaatti komishiniin waliin marii dhaabbateera. Kanaafu biyyattii keessatti walitti bu'iinsa daangaadhaan walqabatee ka'aa jiru karaa mariitii fi waliigalteetiin hiikuun waan danda'amu natti fakkaata. Kan jedhan obbo Amaanu'eel rakkina bakkaawwan diinagdee biyyattii keessatti gahee guddaa taphatan keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudhaaf mootummaan federaalaa qorannoo irratti hundaa'ee irratti hojjechuu qaba jechuu isaanii gabaasni Addis Chokkol eereera.
amma mo gara qophi addatti ceena Dinautum sa walda amantota kristiana beka amanti falma mirganamuma biye kesaf alatti maqa gudda qabanif baramotuma dargi kan ajjesaman yotaw foundationin maqa tanin hundefam uma torban darbe woggota soddoma fa itundefam ilajse qopi guyo talama tinfinne kesat gegefamera Brooke Ayele, President in Seminary, Walda Makane Jesus, Lubi Guddinatumsa, Waldan Christiana, Tajajala Amanti Gegesu Tidabale, Itigafata Umahawas Mafdinek de Akakabdu, Nama Ifati, Adunyar Af Beksisani Jerani, Galmodawit Kanarati, Gabaswal Agaba.
Akasinani sani ibsuti budnasum sasilga walla galita amma nanno bojji harka rojeda mutti barakuda sagal demi sagal abbasani tum sasilga fi armesani adinaise cerachorra kanalatan manabarnota abboti wangela laman karkarotti baridbo kuda sadde didama ke sawndaw kanima mutti kambarnota jelqaban limqonna ambula gudna tum sasilga dubarra fedabarnota fi ofkenna amanta sani qabanin najjotti darbes nakamte fi biyanalatti mo united states dabalate biyota kanitti barnota sani urdafani rujada kitabi sena sani ratti barraye Brooke Ayele president seminary wulda warawangela makane yesusi
ጉድና ተምሳ የቤተ ክርስቲያን አባት ናቸው የትውልድ አባት ናቸው የሀገር አባት ናቸው
አከዚህ ለብሩክ ጉድና ተምሳ አባ ወልዳ አባ ደሎታ ኦፊሳኒ ጅረኛ ዲሰኒ ደሎታ ፍነመከራሳክ ነመጃራከና ነማአዳ ገጌሳ ቢያፊ ወልዳት
በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ቁሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው
Wanti adda santai su toko, amantana matitulu toko kabu. Enis wakawi yero nama umu, nama fonko fanin umne. Kanafi gama afuranis, foninis nama umera. Debilubu nama aftau, foninis afuranis ijadu. Kuniyada amanta waldale biyota di akis jirani kanzerre seda. Maalifi warilita, yada kana adda basan ila aluturani. Kanafi san, waldan wa ammara ulitik abde hujji chukabdi yada jaruga gesu. Kanas waldale itopi amara beksan. Terwesi mo yadu makana, kara Lutheran World Federation, World Council of Churches Sifi, walda amantota Afrika fidani. Ega tajajili undigali sijada mukun, asirra kan mufeda undensa ajitundu bata. Brook.
Ulentana magilgil milaw, kazia itanessa astanrona.
Yani lubo gudina tumsa kuni, biyana lattis kamfura tamagudda argatitawu, biruk dabalatan dubbate jira kanara kan kees dufati motum marar gindura walda warra wangela makane yesus kallubi gudina nga gesa turan manneti amantati dabalata bakke wanti jajila wasumma attikerna mukannena ka hospitala fi kane dubanu danisi sabata jajila turus dubbata garu erga motum marar gidu fe duba halikun lubo gudina balarabu sera
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እስታቸው አብሯቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዚ ደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳን ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ልበጉድናን ገቲሞት ማለት አብረት ፍሩ ተመቀበኒፊ ነወሊን ደሚ ወርዲያቲ ወለቡማና መንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈጡ ጀረኒ ሰነበት ልበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማና መንቲያ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከስተን ከንጩፈ ሜጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ልበጉድና ወልዳለ መንታካን ወረጩፍቴ ባኒ ጀረኒ ጀናን ወለባን የሩሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔረለ አከብያ ባንጀደሜ ቱሬ እሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንደሙ ጀረኒ ድደን
ከመያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አሎጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልካው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታውቱ መናዋቀ ፈናቲ ባኔቲ ከንሳን እንኳን ፈማኒ ቀበን መናሙርቲ ዲሲቲ የሮዴራ ፈስተከጀርንሌ እንበከሙቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈማኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒሳኒ አድዋኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲ ሁማይን በከንቱራን ዱበራይጋ ድርገነርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፈኒሳኒ ባፈሜ ከናዋለሜ እጅቱንዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው
በመቶርቤ ደርቤ ከና ጅማታ ፊሰንበታ ፋውንዴሽን ይመቃል ወጉድነቱም ሳን ኩንዳይ ወጋሶዱ መፋሰሰብ በፈቹዳኔ ኮፒ ገረገራ ኮፒ ሴቱሬ ሰገንታ ከነረቲ በከቦቶኒ ሞቱማ ፊዳብሌዱንፋ አከሱ መስጅራቱን ረተር ገመኒ ጅራን ujigidis tun abaticha adilensa gudinatumsa na abatichika undaye kayo lubi gudinatumsa da maafiture fita ambasu fakata yemani amma skesu maade inye kana Ethiopian sera wallale sivika romso ordofe saganta adidaba afate akajirule dubata nijiran
yenya alama GTF bichaba mmalku yikattele milon sayhon leloch manna sasatin dinora chono
kayun kenye ga foundation in gudinatumsa akamiti ittafufu kanjiru kofa sontane warikanis nu ilale akajjabatu sene dr galatan mutanno biyota edukasera biyota guddatan hedukesatte hojin abli civiki balinan yogge famuni agarra ega kayon kenyas nu foundation in gudinatumsa elalani namni akakakumsa argatuda
saganta jumaata fi sanbata darbe kan rattisi ujile foundation in gudinatum sa ganno ta darban kesuma nanu karayu tujjete ifa agarsisan diate dawata mejira saganta kan rattis angawonni fi ogeyin tulo ultuma waraka koranno garagara de sani marim ballanis gegge fa mejira gaba sagale america kalmo david finfinera
gara qopii torbani sila beeksifne qopii amerikaaf ummata sheetcheen United States keessatti magaalaaleen yeroo kolonii seenaan isaanii haga sinbeeksaaf inbeeksifamin to'annaa biyyootii kabiroo jala jiran hangi tokko jiru haa ta'u malee seenaa amerikaa keessatti innaa maqaa dhahaman yeroo baay'ee hin dhagahamani kanneen keessaa tokko Floridaa gama kaabaatti kan argamu magaalaa Saint Augustine tokko qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunootti.
Namoota kaayyoo amantii yookaan safuu qaban keessumaa immoo gara biyya ormaatti deemsa dheeraa deemuudhaan dhaqqaban yookaan Pilgrims kutaa Massachusettsitti kan argamu kolonii Plymouth Rock hundeessuu isaanii walakkaa jaarraa ol dura akkasumas qubsumni warra Ingilizii jalqabaa Ameerikaa kaabaa Jamestown kutaa Virginia keessatti hundeeffamuusaa waggaa 42 dura Spain kan Floridaa kaabaa keessatti argamu magaalaa Saint Augustine hundeessite. Haa ta'u malee jiraattota dhalattoota United States hin taaneen qabiyyeen durii kun hundeeffamuyyuu seenaa Ameerikaa keessatti hagas hin tuqamu. Kantiibaan magaalaa Saint Augustine Nancy Sikes Klein akka jedhanitti seenaan isaa kolonieffattummaa Ispeenii waliin waan wal qabateef natti fakkaata namoonni tokko tokko loogii warra Ingiliziitii jechuu danda'u jedhan. Profeesarri seenaa Ameerikaa soorama bahan Thomas Graham hidda dhalata Ispeen ta'uu danda'a jechuun yoo dubbatan kanarratti walii galu. Namoonni gara kaaba bahaatti gara kolonii jalqabaa afaan Ingiliffaa dubbatanitti kaqajeelan yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf Saint Augustine Floridaan qaama Empire Spain turanii jedhu Graham. Graham bara 2008 keessa sooroma bahuu isaanii dura koolejii Flagar kan Saint Augustine keessatti barsiisaa turan. Augustine Floridaan yeroo dheeraadhaaf irraanfatamanii turan sun akkuma dammaqinni babal'ataa dhufeen xiqqoo jijjiiramaa dhufeera. Yeroo gabaabaa jechuun bara 1763 bara 1783 gidduu yeroo jiru keessa bulchiinsa Ingilizii jala kan ture irraan kanaaf Saint Augustine bara 1565 hanga bara 1821 to'annaa Ispeen jala ture. Saint Augustine ennaa Ispeen maallaqa ilaalchisee ba'aa waan taateef qabiyyee ishee Floridaa dabarsitee kennite bara 1821 qaama United States taate. Har'a Saint Augustine magaalaa xiqqoodha. Lafa square kiiloomeetirii 27.7 kan qabdu yoo ta'u lakkoofsi baay'ina uummata ishee gara 15,000 ta'a. Akkasumas jaarraa hedduudhaaf bulchiinsa Ispeen jala jiraattus gamoowwan bara sanaarra caalaan isaanii yeroo dheeraadhaaf waan hin jiraanneef bulchiinsa Ispeen jala akka ture kan mul'isu ragaan xiqqoo qofaatu hafe. Siidaa yaadannoof daandiiwwan duraan kan xaaliyaanii fakkaatan boodarra garuu akka aadaa Ispeenitti hojjetaman qabnaa jedhu Graham. Daandiiwwan sun ammayyuu jiru daandii dhiphoof magaalaa xiqqoon kan jiran yoo ta'u qaama Saint Augustine ta'uudhaan hambaa seenaa ta'anii hafanii jiru. Hambaa seenaa masaraa Ispeen Saint Augustine kadri Castelo de San Marcos jedhama. Bara 1665 haleellaa Ingilizii irraa of eeguuf ijaarame. Siidaan kun amma siidaa biyyoolessaa ta'ee jira. magala guto eguf ka kupaitre ka magala Saint Augustinif masara sana to atu kamiyu yero sana tinano Florida to atature jedu Chris Lavert tajajila parki biyole sara galmen nuti halela Saint Augustine ragay ilalji sek amnu magalatin duri ammar famte akaturt akasumas lultoni magalatin unfachusanif jiratoni magalati halela jala achike sadahachusani tijedu walta jingiddu gale saf gamolen itana nijran qabenya amerika sore yita ani kannen qorrahama kaba united states rafagachu barbadanif bakamurte sara baradibbu kuda saddeetif torbata mota kees namadallala kantay henry flager hotelota addunya bekamota ansadi bakkasanat ijare hotelonni kun dawwattota sore yita ani ftajajila kenna Saint Augustine halak illensa ho atay wanqabuf worren sore yin nanno san akkahubatan flager bragay halak illensa kasimmo magala new york inqabdu jedu gram qoppin america fumata shekanar akanuma torban qoppi brana gawlitre binut nagatti
kun sagale america saganta fan oromoti gero qoppi sportit ticeyna Dorgommi maratoni folakka maratoni magalita China tigege fame ratta atletoni Ethiopia injifatani jiru Dorgommi maratoni haun ke satti dirbata kale sagege samen atletoni lammi Ethiopia gutata tasfaif abarra Yosef lamma faf sadafayoban atletin lammi Kenya Alex Saiko tokofa bayjira Dorgommi walakka maratoni atletoni Ethiopia iraf durba injifatani ru gamabran Premier League ingilizi baranat umurur af tabattota saddet qofatu hafe ata umale morkin champion af Arsenal if Manchester City giddut tasafame heddu cimature kesuma taba kalesatin Arsenal Liverpool wajin walqita bawsanin garagaru manqatti Manchester City walin qabu ipachajira balina gaba sakana ebisa nagasa Stockholm Sweden raelge
Dorgomile maratoni fi walakka maratoni dilbata kalesab ye China ti dorgomien atletoni Ethiopia hanjifanno gonfataniru halakana nesi dorgomi maratoni biye China magala khwanetti dorgomien atlet gutata tasfaifi abbere Yosef sarakal mafafi sadafa baniru atletin lemi Kenya Alex Saiko dorgomi chesala mafide qakotorban motera dorgomi dum maratoni Johannes dorgota tajidot dorgomienesi atletoni Ethiopia gadise getacho fi qaltu marame tokufafi lemafa bawda hanjifataniru atletin Kenya Mariam Chikoremi mo sadafa about and murtettim dorgomi wala kamaratoni logone dorgomen si atleton Ethiopia diraf durwan moataneru fikichid irota gidutti dorgomen atlet gemeda demse saato ko fide qasadi fi secondishon tebleman akasmasse tasamma salamon gemeda dan deqa to konca lamoni lamfa beheram dorgomi dorto tejidut dorgomen mo atletin Ethiopia alami fi desta nahatan to kofa fi lamfa tawdan injifataneru Gamabratin taboni Premier League ingilizi dilbata kale Arsenal fi Liverpool giddut tafatameni walqata goli lama fi lamangolo bame klamni Arsenal barata babaranatin qattingal mesajiru imala championu madafta sufi hala murte sodam taba dilbata kale sakana dre Liverpool tafatameni gamalachininu morkin tasfamature hawata turem Arsenal goli won haragal fin dura tabatto tasa Gabriel Martinelli fi Gabriel Jesus in golin galchen hanga deqa saddet mitorbatti dursa qwachiftusi tabatan Rafun Raja Jiramesene Roberto Firmini hon goli lama fagalchun walqitakka bani fi sababateram Liverpooli goli Firmini hon dura Mohamed Salah golin galche haragal fi boda olantumma tabagachu saneti fi sababateram Arsenal Liverpool wajin qapti qodachun sa morki champion ma Manchester City wajinin qabu fi yadote teram Manchester City tamni tokko to sahafu garagarumma qapti janni jirachun sa morki champion ma Arsenal wajin qabani fi abdi itto Oreram Premier League English kana Arsenal qapti torbata miseri Manchester City qapti jata torban Newcastle fi Manchester United qapti wal fakkata shintami jan wal radu mane toko fangara fatti dursa jiru gabasta gale America tif qindaif ebisana gesa Stockholm Sweden
Sagale America saganta fan oromora qopinar af qindaye kanuma ordofto ta Kenya gama YouTube Facebook Instagram saganta ke ordofu dande tu qopi boritin wolitde